Tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri Facebook turi live muri ko muradukurikirana murakoze cyane kuri VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio ya 10
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno musi rero twatumiye Alexi Ngabo Karegeya batazira ibere rya Bigogwe umushumba w'umusirimu yatanguje ibikorwa by'ubukerarugendo bishingiye ku bworozi bw'inka mu Rwanda. Ije bikogwa bikorera mu gace kitwa Bigogwe na kace kari mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda ari mu rugendo ngaha Washington DC. Abari kuri Facebook muramubona turi kumwe, abari ko batwumva muri ku radio muje kuri Facebook yacu VOA radio yacu kugira ngo mumubone mudukurikire muri kino kiganiro. Araza rero kutubwira byinshi ku bikogwa byiwe. Ngabo ikaze kuri ijwi Amerika.
Murakoze cyane.
Ndakwite Ngabo, ndakwite umushumba w'umusirimu canke dukoresha gahizina.
Mfite amazina menshi.
Yego.
Ngabo umushumba w'umusirimu Karegeya. Ibere rya Bigogwe bisa n'inka.
Na bisa n'inka naryo birimo, n'inka ririmo.
Yes.
Yego. None muri sanga ino musi dukoresha rya.
Mukoresha Ngabo Karegeya.
Dukoresha Ngabo Karegeya. Ikaze kuri ijwi Amerika.
Murakoze cyane.
Washington DC igufashe gute?
Oh, hameze neza. Harakabeho.
Aha.
Nabo nabona hakonje kurusha mu Bigogwe.
Havuye Washington hakurikira Bigogwe. Bigogwe nawe harakonje.
Yego, nawe harakonje.
Imbere ko tuja mu Bigogwe uri ngaha mu rugendo rw'iki aha Washington DC?
Twaje muri Rwanda Day. Nyuma iza kurangira, ariko urumva nk'umuntu wari waje muri Amerika nagomba kubanza ngatembera abantu babahatuye muziranye, araba barasiye Bigogwe bakansaba kutuzahura. Hari nka kino kiganiro nari mfite hano, so gategereza kugira ngo bibanze birangire ubundi usubire mu nka.
Kandi usubire mu nka uraza kutubwira izo nka zawe, kandi wakoze cyane kutwitaba, warakoze kutubikira uno munsi.
Mwarakoze namwe kuntumira.
Yego, uramaze guhura n'inka zo muri Amerika?
Yego.
Wabonye gute zisa na za Pamela zawe na za nka zose uha amazina canke imeze gute? Ziratandukanye?
Sinzi inka uri kuvuga. Ubu ngubu iyo tuvuze inka hasigaye harabaye inka z'ubwoko butandukanye. Ariko inka zikamwe zo muri Amerika zo ntabwo nari nazi wowe na ndacyabona za zindi zimeze nkanjye.
Nuko hanyuma rero uti Washington na Bigogwe urumva harakabeho katandukanye, ubundi naho ubona gute?
Hano bari urumva bagera muri rimwe. Baratubwiye ngo twasanze iri gushira bakagera muri kane mu Bigogwe, iyo byakabije ni mu 9-8 niyo. Mu bukonje. So hano harakonje cyane, murabibona ko nabe umupira n'ikoti.
Yego.
Ya nabe mu Bigogwe.
Uriko inka umupira?
Yego, uriho inka.
Hano
barayibona se?
Nibaza ko muratubona kuri Facebook.
Yes.
Ego. Nuko rero hanyuma Rwanda Day bite byagenze neza?
Byagenze neza, nahuye n'abantu bakunda Bigogwe benshi ntari nzi benshi cyane. Ntabwo nazi ko abantu benshi bamaze kumenya Bigogwe kuri uru rwego no kuyikunda. Muri Rwanda Day nari nabaye nka standi nari mpagaza ahantu ndi gusuhuza abantu ba bari bose bashaka kumbaza amakuru mu bigogwe benshi ntabwo nigeze nicara byaranshimishije ntabwo nari mbyiteze kuri ura rwego kubona abantu banyiri ku rukundo rungana kuri
abakubaza bari abanyarwanda n'abarundi nabonye n'abarundi mwari benshi
yego abanyarwanda n'abarundi benshi cyane nyuma yaho abandi ngo ntabwo babonetse harimo n'abatari abanyarwanda n'abarundi harimo abagande nabonye harimo abanyamahanga bahano muri Amerika nabonye ya
nuko rero bigogwe sindahashika ariko ndizera ko ni nasura gukorera
ugomba kuzaza
yego nuko rero udushikane mu bigogwe utahazi bigogwe hamugira gute hameze gute
umuntu azi mu bigogwe haherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu na Nyabihu ubu ni ntago bigogwe mu karere kamwe ba mu turere tubiri kuko ni icyapa kigabanya Nyabihu na Rubavu kiri muri Bigogwe so hano ni Bigogwe bamwe ibera rya Bigogwe ariko ikaba Rubavu haruguru hakaba umurenge wa Bigogwe hakaba muri Nyabihu so Bigogwe ni ibera ryayo ntabwo bibana ariko byose twebwe abahatuye tuvuga Bigogwe yose bari Bigogwe ntacyo cyuma tukitaho
hatandukanye he n'ahandi hantu mu Rwanda Kigali za Kibeho n'ahandi hatandukanye ni igiki gitandukanya Bigogwe n'ibindi bice by'u Rwanda
ikintu cy'ambere kiharanga kinadutandukanya n'ahandi cy'ambere n'imbeho yaho nyine ariko wenda n'imbeho mu birunga turayihuje ikitugira umwihariko ni imisozi myiza y'icyatsi kibisi kandi atari icyayi iba mu bwatsi bwinshi cyane ku buryo yihagejejemo umuntu nyine ntabwo abantu bahita bizera ko hari mu Rwanda iyo misozi mvuga ko ariyo nyine niho hantu ugeze umuntu mu Rwanda uhageza navuga ngo nyine yuhageze utangira kubona ubushye bw'Ikigali bukuvamo amazu ntayabayo ntabantu batuye muri iyo misozi ni imisozi y'icyatsi kibisi y'inka y'ubwatsi abantu benshi bakunda kwagiranye no muri Swiss ariko abantu bo mu Swiss nakire bambwiye ko iyacu ikirushi yabo ni uko iyacu idahanamye
hama kwera iki ibere rya Bigogwe hariho ni izina ryiza ko tangiye
ibere rya Bigogwe naryo ni urutare ruba mu Bigogwe ruhagaze bavuga ko rushushanyije nk'ibere ariko byavuye kera ngo n'umuntu witwa Nyirabigogwe bakundaga gusereza ngo urutare rumeze nk'ibere rye deni baryite ibere rya Nyirabigogwe soriza ko rya Nyirabigogwe ubundi niko bavugaga kuko mu Bigogwe n'agasozi kitwa ka Nyirabigogwe ko yewe umudamu yaje kugwaho ariko ubundi iryo bere ni umusozi w'urutare ugiye hejuru ukaba kakorwa simbizi nsigaye mbona hari igiti kiri hejuru dusigaye tuvuga ngo ni muko
hanyuma none ngabo wewe na no mu ibere rya Bigogwe ni iki mufitani yahe inkuru warahavukiye cyangwa warahagiye uravuga ati ahantu ndahakunze kandi ahimukire kubera ingene yasa
oya narahavukiye niho wacu n'ababyeyi banjye niho bavukiye
yego
mama wanjye yavukiye mu Bigogwe sogokuru wanjye yavukiye mu Bigogwe ya bose
nabo uri umunya Bigogwe uri inka y'ibigogwe yo mu Bigogwe yego reka twakire uri ku murongo wa telefone mbere ko tuca utubwira igituma witwaye amazina atandukanye turafise citizen uratwumva
yego ndabumva neza Diane ndakuramukije na ngabo ndamusuhukije cyane
ndakwikirije
uherere uri ego ikaze ku jugi Amerika turi live kuri Facebook uzura tisha kadishu turaba
murakoze cyane ubona amazina yanjye muri zina ni Marcel twagira yo muri Kigali mu Rwanda ndashaka kubanza gushimira ngabo ko akantu ko kubungabunga inka ngo inka zari zisanzwe ziriho ariko ukabona nta bukerarugendo bukorerwa ku nka bwari busanzwe buriho zari inka tukagira ibwami hariya mu Rukari ukagenda ukareba inyambo ariko ukagarukira aho ngaho ariko ndashaka kubaza ngabo azadushyiriyeho umwihariko ku biciro ku bantu tuvuka cyangwa se tuvuka mu ntara y'uburengerazuba kuko uyu munsi hari igihe umuntu aba ashaka gusohokana abana be agakomwa mu nkokora mu biciro kandi ari vizite y'umunsi umwe noneho tujya tubona abantu bakavuga bati parike ya Nyungwe abantu bakutuye mu turere dukora kuri Nyungwe wenda iki gihe ni iki tuzajya ba promosiyo mu sura Nyungwe abari mu Kagera National nayo ikabuko Wawe rero ngabo nitsaje rwose kwamemerera nge ntumbe kunywa mata y'inchisha kamiweho ako kanya mu ngongoro bakayakama mica yo ntago temera. Ayamo. Ubwo rero ushije nka promotion y'abantu bavuka mu ntara y'uburengerazuba bati wenda mu kwezi.
Ariko mase
kwa munani se.
Mase. Kwari kuvugira bo mu burengerazuba bwonyene.
Oya n'urugero 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 abo kuntu nshaka gukurura abantu kugira ngo abantu bose bitange mu bintu. Urucyaruka rw'iki abantu bavuka muri iki turere dukora hano cyangwa se abantu mu burengerazuba mbashyiriyeho poromosiyo muri ku kwezi abarazi uyu munsi ntibyari bihagaze bikiri kiro noneho ushyiraho n'ibiciro mu makupe kuko iyo urebye usanga ibiciro bisa nk'ibikiri hejuru kwa raporo wenda n'ahandi haciye hakorerwa ubukerarugendo niyo umuntu yasohokanye na madamu we n'abana ugasanga biracyari hejuru cyane kandi abana bacu bakiri batoya dukeneye kubereka uburyo inka zakabaye zibungabunga bakareka kuzibona mu birari iwacu bakagira n'aho ziri bagakama abana bakanywa bakota ibigori bakayabana kunyaga nagira ngo bakizi n'ikinyarwanda kiza ku bantu bakina inkoni abantu bazi inkoni noneho abana bakabireba murakoze n'icyo cyifuzo nari mfite akidukorera byazaba byiza kurushaho.
Urakoze cyane aca kwishura mu kanya sivyo?
Yego.
Yego. Imbere ko ndakureka ukishwa Marcel, tubafise Janet ku murongo wa telefone. Janet ikaze ku jugi America.
Yego murakoze.
Uduzi je ngawo turaguha amanota tuzaniye abige. Ubundi nitwara turanga abakobwa cyangwa abafashe.
Ariko oya ntago ari ngabo mu yahadi ni ngiye kuko buri ibiganiro byinshi ngo ndaguhamagara.
Yego rata umugani w'abanyarwanda tugukomera amashyi. Ikaze kujugi Amerika je nubwambere ndakwakire kandi abafasoni n'abakobwa ntitubaronka muba muri hehe muba muri mu nka mu bigogo canke
ahubwo ubwo ikibazo nge nshaka kubaza ukivuga ibyo by'inka
eh
allo
turakumva
allo
turakumva Janet
eh murakoze nange nange nitwira dukunda Janet nuye mu karere kwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubwo ndashaka kubaza ngabo ni gute atuma abagore bakama kandi mu muco nyarwanda nge nibwo bwa mbere nari mbonye n'ukuri umugore ujya munsi y'inka gukama nubwo ntazi niba bakoresha ikinyarwanda munsi y'inka.
Aho urabareka bagakama abapfasoni
kandi nge ntabwo mbizi yego sindi mukuru ariko nibwo bwa mbere nari nanabibonye.
Bika kwishe kandi gume ku murongo.
Umva ngusubize ubundi kera n'ubundi abagore barakamaga ibeze nk'umugore wenda wabaga ufite inka ariko nta mugabo afite wenda yarapfuye cyangwa aragiye ku rugamba wenda yarabyaye n'abakobwa gusa barakamaga. Ikindi burari ibintu twavuga ngo ni by'abagore bini by'abagabo kubera guheza abantu ibyo bintu byahozeho ariko uyu munsi nyine ni ibintu byinshi abagore bakora so gukama ndumva atari byo byabananira cyane cyane ko kera aho bana bikoraga gusa nk'umugore afuga ibyo gufite umugabo n'abana b'abahungu wasanga badakama ariko iyo ugiye nko muri historia ndabaga urabona ukuntu byamusabye kwikura amabere akayaca kugira ngo abashe kujya ku rugamba ibyo bintu bikaza gucika n'ibindi byose nta kirazira nta cy'umugore atera inka kuba yahikamye nta cyaha nta n'icyasha bafite mu buza gukama inka
ndabaga nende ubuze ngo ugiye mu nkuru ya ndabaga neza
ndabaga n'umukobwa mu by'ukuri w'umunyarwandakazi wagiye ku rugamba think neza ariko ntabeshye izina agiye ku rugamba kugira ajye gusimbura se kuko isi yari yaramubyaye wenyine kandi abasimburaga base babagara abana b'abahungu isi asaziye ku rugamba abona nta kunda azajya kumutabara no kumusimbura yigira umuhungu bisaba ko akata n'amabereye kugira ngo ageyo so ntabwo nkeneye ko umukobwa nawe aza kwihindura kugira ngo aze kuza mu nka mujye muzani karibu muri isanga.
Yego Janet watahukiwe niwashaka kuja uramaze kuja mu bigogwe mbega
oya mu bigogwe mazi gutyo ariko ntabwo mazi
nzoguhitana twijanye
mbona nkubone mazi
nuko Janet mwese nakubajije waduhamagaye uri he?
Emereye mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali.
Yego. Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza.
Mu mujyi rero bya bidade cyane.
Urakoze ubwira umunsi mwiza.
Yego namwe.
Yego. Turakira Emi turacyafisa akabazo ka Marcel. Turaza kwakira mbwa reka amazina yakire Emi. Emi kaze kujugi America.
Urakoze.
Uherehega Emi.
Mu majyepfo mu karere ka Huye.
Mu karere ka Huye. Ingo rero ubaza akabazo kawe ka kwa ubaze ngabo itubaza ofisi. Twamugutumiriye.
Mfite nk'ibibazo bibiri cyangwa itatu namubaza. Cya mbere kuki yise iriya ya hari inka yise ngo Pamela yatubwira impamvu yise Pamela. Ikindi cya kabiri inama yaho urubyiruko rurushaka kuba umworozi nkawe ko rwabikora. Ikindi cya gatatu ese afite imyaka ingahe yatangiye kujya mu nka afite imyaka ingahe?
Urakoze aca kwishura Emi. Imbere ko wishura Emi, Marcel yavuze ngo birahenze ibiciro bya hariya hantu. Ubwa mbere na mbere usaba ngahe kugira umuntu aje mu bigogo?
Tugira ama package atandukanye kandi cyane cyane nk'abana bo nka trip z'abana bari amafaranga makeya, ariko hari package ku bantu bajya kuri website yacu twiberaryabigogo.com. Hari package y'igice cy'umunsi, hari yo guhakinga ibererya bigogwe, hari y'umunsi wose tukanagutekera, hari n'iy'iminsi ibiri ukanarara tukaguha amatente. Ntabwo bihenze kubera ko urebye amafaranga duca, abantu bambwira ko nca amafaranga make, kuko twebwe niho hantu ushobora gusuruka umwanya muremure. Urugero nka full day umunyarwanda ishyirumbi 40 kandi yaturutse mu gitondo akagera nimugoroba. Kandi twanamugaburiye, twamuha amata, twamuha experience yose, nayo ibaze kumara n'umuntu amasaha 12 cyangwa 9 muri kumwe ariko amushyizemo 40. So ntabwo duhenda mu by'ukuri. Ujye kurana n'andi ma package nko kurara, abanyarwanda turaborohereza cyane kandi tubacaginga amafaranga makeya bishoboka. Hari na murebe na half day, murebe no guhakinga ibere rya bigogwe ku banyarwanda ni 5,000 gusa. Ubundi tukaguha ya myenda, tukaguha inkoni, koti, tugiye kujya tubaha bote mu kwa kane muzamuzifite. So ntabwo duhenda.
Uraza kutubwira, mumbabarire nari ngiye kuvugana gato nawe umuhinga bw'ijima abwira bigende neza, muraza kutubwira ibyo bateka n'iki, hanyuma urategekanya none kuzobagabaniriza abantu?
Yego, nta kibazo. Ubundi nta muntu uraza gusura mu bigogwe n'umwe ngo dupfe amafaranga.
Yego,
turanegosia. Ibyo biciro birahari, ariko nta amategeko ahari yacu ntabwo ari nka yayenda adahinduka, twebwe arahinduka. Icya mbere ni ubushake bwo kuhashatse gusura bigogwe, cyane cyane ko ngitangira n'ubundi ntakiraga abantu ku buntu. Kanzwe noneho umuntu uri kumpa amafaranga makeya surumva twapfa iki keretse udafite ubwo bushake?
Hama Emi yakubajije ibyo udashaka kwishura ntubivuge kugira ngo ntitwinjire mu buzima bwa bitatu. Ngo si imyaka ingahe?
Habuse imyaka yange kwitangariza kuri VOA. Okay, ndakuze bihagije nuko narabona umugore ahubwo.
Uraza kumuraba kuri Facebook, uraza kwandika ari benshi. Hanyuma watangiye kujya mu myaka mu nka ufite imyaka ingahe?
Atangiye kujyayo banza bari bampetse ko namenye ubwenge mba mu nka.
Yego, mwakuze muzifise?
Yego, nakuze iwacu bafite inka. Nagiye kumenya ubwenge ngiye nywa amata mu nka, ntakunda yo mu rugo, nta nubwo nakunda nywa amata mu rugo. Papa yarambyukanaga mu gitondo akanshyira ku rutugu tukagenda mu nka akankamira.
Ni ukuvuga niho wakuye urwo rukundo rw'inka? Niho wumvise utanguye kubyumvamo cyane?
Ku myaka 4 najyaga mfata ibere ry'inka nkakama, imyaka 5 gutyo kuzamana najyaga n'ikamera yanjye mu gakombe.
Hama none ga Ngabo, kuba waragize uyu mugambi wawe w'ubukerarugendo mu nka, wabikoze kubera urukundo ufitiye inka? Wabikoze kubera ko wihangira imirimo? Urumva rero ababikora kubera babikunda, ababikora kugira ngo bihangire imirimo, ntibyari binamenyerewe. Sinzi ko n'undi muntu afise ubwo bukerarugendo mu Rwanda canke mu Burundi. Ni giki cagutumye ubikora?
Njye nuko nakundaga bigogwe. Mu by'ukuri njya kubikora nashaka kwerekana kubigogwe ari ahantu heza umuntu ashobora gusura. ariko ntabwo nari nzi ko bizaba kasi nari ndi umunyeshuri ngiye nashaka kwereka isi ku iwacu ari heza nta nubwo navuga ngo please ngo visit ibigogwe ngo nandike narakwerekaga ibyo nirirwamo ibyo bagenzi banjye birirwamo nashaka kugira nyine nereka isi ku iwacu ari heza nicyo kintu mu by'ukuri na nicyo kintu naharaniraga ntabwo ari business nta nubwo nari nzi ko nibyo nigaga ntabwo byari bijyanye nge numvaga iwacu mbona hatagaragara nkabona abantu bavuye ntibavuga nkareba abahatuye ntibavuga nkumva nta kinyamakuru kihandika bahandika ruko habaye imyuzure abandika ruko ndavuga kuki batavuga ibyiza so nange reka nze mvuga ibyiza by'iwacu isi yose bimenye cyane cyane ko narebaga nkabona ahantu hasurwa nta n'ahantu hasa no mu bigorwe
yego uraza kutubwira inka watanguje uko zingana aho ugeze nimba wishimiye aho bigorwe igeze imenyekana ariko tubanze twakire Shadrack uratwumva
ndabumva cyane
uherehega Shadrack
mperere i Nairobi
muri Kenya ikaze ku ishuri ry'Amerika
yego
akabazo kawe ku mushumba w'umusirimu twagutumiye ngabo
amubwiye bwa mbere perezitasiyo yarakoze urubyiruko turamushima cyane
yego
ndasaba kumubaza imbogamizi yahuye nazo nuko yaba arabyitwayemo kugira bitubere urugero twese kuko natwe dufite inshinga tuba dufite nk'urubyiruko ariko tuba dukeneye umuntu twensira niba ari imbogamizi yahuye nazo ni uko yabyitwayemo kugira abageze ahageze ubu
ngubu urakoze ngahe Nairobi ugira umunsi mwiza akabazo ka Shadrack i Nairobi
imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi ariko imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo ngiye byari mvange mfite imbogamizi z'uko nkora ibi nari ngiye mu bintu ntazi nta nubwo uretse no kuvuga ngo nize ubukerarugendo nta nubwo nari narigeze nsura
warize ubukerarugendo
no nize banking gukora muri banki
ugacuja mu nka
mwanjya mu nka so ntabwo narakoraga ubukerarugendo sinari nzi ukuntu bimeze sinumvaga ibintu byose byari bishyashya icya kabiri sinaringira connection mu bukerarugendo icya gatatu sinaringira na capital so nta bumenyi nta connection nta capital
uretse
urukundo rw'iwacu gusa nari mfite nta kindi so ukagira none n'abacantege bakumvisha ku ibintu rukora ubushumba ugiye ku mushumba warize kaminuza so yaba abantu bakuzi yaba batakuzi bo bakavuga batura mushumba nuwahe batazi ko wanagiye mu ishuri abakuzi bakakubreminga kugiye mu bintu by'abaturage warize abatukuzi bo bakakwandika ko bintu ukora nyine biraciriritse uri n'umuswa ntabwo wize ari abantu babaga bazi ko ntagiye mu ishuri so zari imbogamizi nyinshi rimwe na rimwe naho komanze ngo bagufashe ntibikunde
ntibabitahure Shadrack watomokewe n'ibyo yakwishuri yamaze kugenda hanyuma rero warikura avuga ngo murabakira mukagira iki ariko watanguje inka zingana gute izo nka watanguje ni papa yaziguhaye na mama canke
ntanga natangije je najyaga mu nka zacu bisanzwe nka zipostinga cyangwa najya n'umusiti wanjye nawe nka mupostinga mu nka zabo hanyuma abantu batangiye kujya bazi mu bigogo nkabajyana mu nka zacu nyine za papa njye nanka ntanga natangije ngo mvuge ngo nyine ngo mfite inka ngo mujye muri sura ngo buzabaye nyinshi twajyaga mu nka zacu ejo mu nka zacu nabona ari haba imvura yanaguye rimwe na rimwe hari na kure nka negosiya n'umuntu wenda Diane afite inka tukajya mu nka zanyu umuntu yakaza so tukajya mu nka z'umuntu runaka umuntu yangurira agacupa nanjye wa muntu tukakagabana ngo nta biciro byari biriho so nta mu by'ukuri nta kuvuga ngo natangije inka cyangwa urwuri abantu bo barabizi nta inzira zo mu bigogo akenshi ni iz'abantu bakuru nta mwana uba ufite mu rwuri
ubu none ufise iraro muravuga iraro mu Kinyarwanda
tuvuga urwuri
urwuri
cyangwa ibikuye mu bigogo niko bavuga so uyu munsi ndahafite aho gukorera nahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika abantu barabibonye byasohotse muri Europe pa abandi babyumva kuri radiyo baduhaye ubutaka dukoreraho ubungubu harimo inka navuga ngo ubungubu igihe ushakiye kuza niyo naba mpari niyo naba mpari ntahari abantu barakwakira ntibigusaba kunegosiya n'abantu runaka ntago tukijya mu nka za papa tujya aho hantu
hari inka zingana gute
na muntu bari nka mu Rwanda
eh kirazi birisaye nta muntu aba
hari na muntu bari
iwo musho ntawo narinze
so yuge nge ntago uvuga ngo mfite inka zingahe uravuga nyine abantu bageramo bakazireba bakanywa amata inka ziba mu bwinshi niyo yari imwe bari nyinshi
sinarinze ko bimeze gutyo oya muratubabarira abashumba b'abasirimu Turafise Veniste ku murongo wa telefone Veniste ikaze ku jugi ya Amerika. Veniste uratwumva?
Ndabumva.
Uherega Veniste.
Muri Zambia Rusaka.
Zambia Rusaka mumeze neza.
Ego turashimye Imana.
Inka zirakamwa? Twagutumiye rero ngabo akabazo umufitiye.
Nagenda kubaza kuri bibiri byerekeye inka hino muri aka karere no muri Gambia hari ibyo dusadukira baravuga inyama baravuga amata none nk'ibintu byerekeye nk'inyama cyangwa nk'amata umuntu yamenya gute ibintu bimeze neza inyama zimeze neza cyangwa amata ameze neza umuntu yapfa kugura yabonye yose cyangwa inyama yapfa kujya yabonye zose
ibintu bijyanye n'inyama ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi amata yo meza ubundi bwiko amata meza iwacu buryo ba testingamo bitandukanye nuko kandi babireba ari akamashini kayareba nk'ikigari ho biroroshye ariko nko mu bigogwe twebwe ubundi yo twebwe dukaminka bayireye nyine uyireba ukanywa amata yayo ntabwo tujya tugura amata so iyo bigeze aho bagurisha barebera ku tumashini ikindi amata meza mu bigogwe siyo nkeka ko ari meza Washington DC cyangwa Kigali kubera nko mu bigogwe twebwe badushaka ya amata atagema amazi atagize uti ariko njya mbona nk'amata y'ahandi hari igihe ujya nk'ukumva nta kintu kiri mu kanwa ya so wawe ugiye kugura biterwa n'umuntu wizeye uhitamo umuntu wizeye nawe ntago nabwira ngo amata meza bameze gutya
birumvikane Minister ugira umunsi mwiza ngaho Rusaka Zambia rero yego hanyuma rero ni kweri ki wiyise umushumba w'umusirimu ni kweri kandi watubwira ngo waciye mu ishuri
ya impamvu ni yise n'abantu bari nyise ndene rirampama nambwira abantu bateze amatwi radio ngo amata bahamye so byarampamye nanjye umunsi nari na graduatinze nambika kanyana ingofero abantu barabibonye ndi gushimira inka zose kubera arizo zishyiye Minerval
ni inka za kwishuri Minerval
gute kugira njye ku ishuri bagombaga kugurisha inka nkajya kwiga kuko papa wanjye ntabwo yari afite umushahara yakurishaga inka nkajya ku ishuri so kugira nshimire izo nka zose cyangwa bakagurisha amata bakambonera ikaramu n'ikayi cyangwa nkanywa amata mbere y'uko njya ku ishuri ibintu nk'ibyo
inka yakubereye byose
yabaye byose abantu baranabizi abantu bava mu nka benshi barabizi nyine mubyari nibwo agurisha inka akunda kurusha izindi kugira wowe wige so kugira njimirizo nka zose nara graduate nze mfata ya ngofero abantu bambara kuri graduation nyambika inka yacu akanyana gahagararira izindi nka zose zagize uruhare kugira ngo niige so abantu babonye ko na graduate nze batangira kunyita umushumba w'umusirimu rirampama kubera ko babonaga nyine uburyo nkoramo akazi harimo ubushumba ariko harimo n'ubusirimu kubera ko mbasha busenyo nta musirimu mba ngeze Washington DC
yego nuko twakire umusaza ikaze ku jugi ya Amerika
amakuru
ni sawa urakomeye umusa
ndakomenda amahoro nikongeze mbere ndi gicumbi hano muri gisiye mu majyaruguru
twagutumiriye umushumba w'umusirimu ngabo
namwumvise kuko afite igitekerezo cyiza kandi rwose ni ukumushimira rwose akomereza aho ngaho ariko nambutse n'ikibazo namubaza urabona yuko inka idufitiye akamaro cyangwa se umuco nyarwanda ni itungo rikomeye cyane ubuzima bwacu kuko no guhaya inka nuzi ko uraba guhaya ubuzima ese nibaza ko hari abantu benshi bashobora kuba batazi ibyo gukama wenda baravukiye nko mu mujyi arakwa guki kugira ngo wenda ashinge nk'intuza n'ishuri ryigisha abantu badashoboye kumenya iby'inka ku buryo bamenya gukama cyangwa se n'ibindi ese afite gahunda yo kuba yashinga ishuri ku buryo n'abatabisobanukiwe bakiri batoya bari kuvuka ubu babimenya agakura azi umuco nyarwanda azi agaciro k'inka n'uburyo imyiteza umuntu imbere byose agakura abizi
ya iyo utabizi uza gusura Bigogwe ariko dufite na gahunda yo gukora ahantu ahantu habigenewe hameze nka museum havuga inkuru zose zerekeye inka mu Rwanda uherekeye rukageza uyu munsi iby'abantu batazi inkuru nyine zazindi utanabwira umuntu keretse ari bumara icyumweru mu Bigogwe so dushaka kubaka ahantu hameze nka yitwa Bigogwe Milk Bar so abantu bazajya baza ba mu by'ukuri inkuru izaba ari nka Museum of Cows ya mize y'inka maybe ariko mu minsi iri bibere hamiza bitangarije hano kuri Voice of America
yego
na bwa mbere ntabwo abantu bari babizi
so
ya
yego urakoze cyane urakoze umusaza abwira umunsi mwiza
yagiye murakoze rwose kandi kubashimira ariko natwe two mu ntara badutekerezaho ku buryo umuntu washinga imizi ku buryo n'abandi muri mu ntara badasobanukiwe n'igihe noneho ndababona
uyu munsi uyu uza mu Bigogwe ugasura uza mu Bigogwe ugasura ni nicyo kintu dukora nyine uraza ugasura then tukakubwira ibyo bintu byose tukakuhavu twanakwigishije uko ama wayimenye so ikiza ni ugusohokana umwana wawe mu Bigogwe ibyo bintu akabyiga akabimenya
yego urakoze umusaza
murakoze rwose kandi bitse mukomereza aho ngaho
yego hanyuma rero wari kuratubwira umushumba w'umusirimu ingene wize kubera inka warayihaye iyo shapo abagukurikirana ku ntuzenya ku mbuga ngurukana bumenyi baramaze kubona wambitse inkofero inka yawe none ga kuvuga ngo umushumba w'umusirimu hariho rero wewe ibintu abandi bashumba bakora udakora nk'umusirimu canke
uburyo abashumba kera babafataga impamvu nabaye umushumba w'umusirimu ntagaruko mpindura ubushumba bwanjye ngende umushumba ahubwo hari igihe nk'umushumba bakora urugomo urugomo ni nko kujya kugwana nge sindwana sinshobora koneshereza abantu imyaka yabo ariko nanone umushumba w'umusirimu nuko umushumba uri proud y'ibyo nkora nkumva mfite ishema ryabyo nkumva nyine ntabwo mfite isoni zo kugera mu bantu ngo nitwe umushumba ubwo nibwo busirimu mvuga kuko abashumba benshi yageze nka uretse n'abashumba n'abandi bageze i Kigali yahita ashaka kugira abantu batamenya ko ari umushumba ngiye bahubwo iyo mpageze nyine nibwo nkwereka kundi umushumba ahubwo mu Bigogwe nshobora kwihishamo mu bantu ntibabimenye ariko mu mujyi ugomba kumenya ko ngaba ari umushumba
ukabimenya gutse Kigali duhetse mvuga ngo
yamba nambaye nk'abashumba
kutaje twambariye
uyu munsi ariko nambaye inka
wambaye inka none abashumba bambaye gute ufise inkoni yawe
ufite inkoni yanjye Kigali nuko banze kunyizana mu ndege mfite umwenda wanjye nambara abantu barawuzi n'ingofero nuko uyu nawe muri Rwanda Day nawe utanzemo impano ariko ubundi abantu barawubonye so
abandi bashumba batari ntituvuge ngo sabasirimu ntibaturanye ariko abandi bashumba barakwiyumvamo umushumba w'umusirimu cyane hari akantu bavuga ati wowe uri kura urasirimu
baravuga bati warakoze kuduhagararira
yego
kuko byibura umuntu asigahura n'abakabubaha kubera ko dusigaye turi tutakishahisha so abandi bashumba ni inshuti zanjye cyane cyane noneho byavuye ku bashumba bo mu Bigogwe bigera ku bashumba b'Inyagatare bigera ku bashumba b'Ikigali batakiragira baragiye kera buri ubushumba buvamo ariko ntabwo bwo kuvamo abashumba bose baba ba diaspora abashumba bo mu ntara zitandukanye bose ubu ngubu babaye proud yuko hari umushumba mugenzi wabo wasigaye abahagarariye mu bintu byose
Ko turamukije abashumba bose rero muri komora twumviriza aho muherereye hari utwandikiye kuri Facebook avuga ngo urashobora kumuvugira gatonya inka amazina y'inka nimba uyavuga ngo canke warasezeranye navyo ko uri umushumba w'umusirimu
oya ndabizi ariko kenshi ntabwo ari impano yanjye pe ibintu byitwa kuririmba keretse ndi gushugunda gusa
gushugunda ni
gushugunda nyene no kuvuga ari kubundi ijwi ryanje ntibinyemerera ubona bajyambwira nzaje uziko mba mbizi mu mutwe ngashiramo nk'indirimbo muri phone ariko ngiye ngenyine ijwi ryanje kuva nabo sindajya no muri korali
none izo nka zawe ntuziririmbira yuri kurari
ngebo yo ndi kumwe nazo ngiye nabwiye ndashugunda nyine uvuga amagambo ariko adasohoka mu kanwa ariko ijwi ryo ryumvikana ariko amagambo utamenya ndi kuvuga iki cyangwa nkavugiriza nyine abonde kenshi usanga ndi kuvugiriza kuko ijwi ryanje ndarike mango pe niyo mpamvu
umwese agira ibyo yatorewe
reka
wegumire
aba ikindi iyo ushaka nko mu bigogo waje dufite abantu bakuvugira amazina y'inka yes so ntago ari impano yanjye nta nubwo najya ku yes nko kubyina bura no kubyina kinyemera ndagikunda nta ndirimbo yaho ntazi kwikiriza ariko iyo mbwiye ngo ni intege amaboko mana yanjye wankubita umunyafu
yego reka twakire Zakar uratwumva uherega Zakar wikaze kuje Amerika
muraho neza
turaho turashima uherere he
merereye Kigali mu Rwanda kuri Rwamagana
akabazo kawe
Amerika rya kibiye hello
ego akabazo kawe numva yagiye waruvuze rero ngo yugiye mu bigogwe barakwakira bakakuririmbira abantu mu ekipe yose tubwire bigogwe ubishika wakigwa gute hari imicinga
muco numwe iyo hagize nyine iwacu nyine mu byo dutanga harimo twakira abantu dufite abantu bababyinira bakabaririmbira turabakamira tubokereza ibigori abandi bashaka ibijumba tukayibaha kabisomera amata turabyina ikinyemera nicyo niyo mbyino yo mu bigogwe abantu bajya bumva ngo dore umudamazera wibabazi mana yakwiremeye ari umudamazera iyo mbyino irazwi cyane nta munyarwanda utayizi ariko ba nyirayo nabo mu bigogwe ni uko tubyina dutega amaboko gusa nta ngoma ducuranga mu bigogwe so turagutekera ibyo bya kinyarwanda byose watubwira ushaka iyo usuye bigogwe tukagutembereza no muri ya misozi tugasimbuka inkiramende hari umuntu watangiye anahamagara ati ngabo mbese muranyubanwa tukanyubanwa ni umukino twinisha inkoni tukiri igisoro dushora inka tugatarama uyu munsi dufite camping trip izaba kuri 20 izaba kuri tariki 9 z'ukwa gatatu uyu mwaka noneho iyo niyo kurara mu matenti turakampinga tukarara ku gishyito shyita abantu baracyumva hahandi bacana umuriro campfire so tugacana tukarara turi gutarama aho ngaho mpaka mu gitondo tukakamatwa tukaryoherwa so ni ibintu byinshi wareba ibere rya google.com hari n'abajyambwira ngo nibaze nzabaha imisigati hari n'abansaba imifumba
uyifise none urafite imirima muri uyu muntu
nta mirima ngira pe ariko nyine imisigati nyine turayishaka byaga byakundi yo ushaka
hanyuma ibyo muba muteka by'ibigori by'ibiki biba biri mu murima wanyu
turabihaha
murabihaha mu kirundi ni kubisoma
turabisoma
hanyuma uvuze ngo ica umuntu ashaka ucukironga umuntu araza hariho ibyo nubwo avuga
twebwe urabookinga kugira ngo ibintu byose ushaka uzabibone bigusaba ko ubookinga kuri website imbere then tukabikubonera iyo uvuze ngo uraje wisugera kuri ofisi yacu ngo tugise tugenda ngo nyine tuguhe ibihari ako kanya ariko iyo ubukinze bufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ninza nshaka iki muzampa amateke muzampa ikijumba muzampa imyumbati muzayiteke gutya ibyo bintu byose uko ubishaka nyine urabibona
ariko ni kinyarwanda nta byo kwinjira ngo mu maspageti mu biki
mwitekere
by'ikinyarwanda
rwose pe nta nubwo nzi ukuntu maspageti bayateka nanjye ntabwo twagutekera akawungu kagasomera amata twagutekera umutsima w'amasaka ariko apana spageti umuceri Mbangu ugire, eh. Ntago zayobona pe. Eh. Tuba tuzi ko mu Kigali mwabiri mukava mu ba diaspora babiri abazungu baturusha kubiteka. Kuki twajya gukomeza kuba ibyo bintu.
Hanyuma mu biteka kinyarwanda gonkwi.
Yego duteka ku.
Mugashamwe amavuta canke amucamisha
amavuta. Dugira amavuta y'inka iyo yashaka turaguha. Ariko tu ni wowe uyashaka giti cyane nago tushobora kugushyira amavuta y'inka tutazi ko
uyakunda. Hari inka rero zitandukanye tuje tubona ku mbuga ngurukana bumenyi zawe hari zo wita amazina atandukanye ngira ngo
hari wambajije ngo inka yitwa Pamela ngo kubera
inka ahubwo nyene kweri kuyita gucyo ntuyite nka tuzina tukinyarwanda
amazina yayo yitwa Umutesi Pamela ni Irisirino yiswe n'abashyitsi then ndaryemeza ko nabonaga koko ari Pamela ikora ibintu kabona ni nk'umuntu ejo bundi nayo banyereje ifoto iri kumwe n'abashyitsi ihagazemo igimeze nkibaganiriza ariko nako yarabaganirizaga ni postings umuntu arambira ngo ni gute nkihagara mu bantu gutyi kamenya amasaho kwifotoza igagara nkiri kwifotoza
akungira ngo irahagarare kamera nkanye
si wabonye na guha ifoto turi gusangira ikigori
yego so, ariko je bijya bintu ngabo none inka ziragira igori
inka zikunda ibigori cyane
cyane ni inka zinsire mu
zumushobwa oya inka zikunde sizihora zibyona se nkikunda ibigori pe
ibyokeje kandi wayihaye token
ya ariko yabivuye ibyokeje sigaye yarabyanze kese yahaye kibisi okay ariko ibigori byakeje sigaye bya kandi ya niyo yazanye kubirya ya nanubwe ry'ibitiritiri abantu barabizi bitiritiri
biramunamaze barabizi
ya rero Pamela nambwe ibirya kandi izindi nka zirabirya ariko yabaye insirimi bivaho
Ufise Pamela ufise
ntuzakubwira gusa bya bintu abantu batubuje ko batabaru dufite imbabazi Pamela impangu indemaruhimbi rutete sine gajo bihogo sozo sitarazifite n'izindi
iyo uhamagaye uramenya ko ari yaramaze kumenya amazina yazo
cyangwa izi hamagaye amazina yazo zirabimenya zikavumera ni kwinka zitaba uretse nazo iyo uhamagaye izina ry'inka inyana yayo iri kumva ihita ivumera
bigufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuzimenyereza nibaza ngo harabamo kumenyereza gato
yego cyane cyane inki kibyara nabwo ibirizi ariko kuyigisha bijya kubyara ubwa kabiri yarabimenye yaremenyereye ukukomeza kurihamagara inki ifata icyo wayigishije nk'ubu abantu bajya babona ndikwifotozanya n'inka zacu zose zisike zaramenye abashyitsi kuyikoraho ntabwo zigitinya abantu hafi ya zose kandi ubundi inka zahariya mu bigogwe kubera ko ziba ahantu zitaba mu biraro zibera mu misozi zigahura n'abantu zijya gukamwa zigahita zisubirirayo ntabwo ziba zaramenyereye ko abantu bazikoraho ariko kubera ko izangiye nazigishije umuntu agomba kuyikoraho afite inkuyo akayihanagura abantu barabizi ukuntu inkuyo yariyo cyatsi bihanagura inka so zaramenyereye si ikintu yigishije ihita igifata
urumva rero ako nta niyo rita ijuru rya Amerika canke Diane
tuzahita Diane arakanyana Pamela izabyara tuzakita Diane
udashushira ko ni hindi ushire ko nini nahazi bigenda gute rero ngo utore inka amazina uyiha abantu baraza bakayita canke urabyuka ukavuga ati ndakwise gutye
wita inka kubera amaranga mutima yawe wowe ni wowe wumva nyine urugero mbonye inka iritonda kunda abantu nkayita imbabazi nyine mba mbona igira imbabazi nyinshi cyane hari igihe ushobora kubona inka ibyibushya ari igisore ukayita nka mugabo so ubundi wita inka bitewe n'amarangamutima yawe nuko ushaka nuko kubona nka Pamela irateta twayise Umutesi so cyangwa ugahita ibara ryawe niba ari ibihogo ukavuga ngo ni ibihogo ariko kubera ko ushobora kugira za bihogo icumi se zose wazita bihogo twebwe twita amazina ubundi iwacu mu bigogo ugendeye ku marangamutima n'ibigwi by'inka n'uko uyibona igaragara ya niko twita amazina y'inka zacu
ababanyi banyu mu kibano bavyakira gute uwo mugambi wawe hari igihe bavuga tsireka inka yanje nayo ize mu zindi z'insirimu yibere ngaho canke bakwakiriye gute
barabikunda cyane niba babwiye ati mfite abashyitsi benshi bamwe nabaza niba we bahita benshi barabyemera kubera ko mu by'ukuri n'abakecuru baho n'abasaza basigaye bambwira ati mwana wacu warakoze kugarura ibyansi abantu bari basigaye bakamira mu majaga ariko nsigaye mbona abantu bakosha inkongoro buri munsi nta bantu bagikamisha bwa budobo abantu bagenda babuvaho buhoro buhoro So but usigaye ubona nkubwo mpuye n'umubyeyi mfite inkoni nkabona arishimye arambwe wo ni ka gahungu kacu ukabona kandi n'umutate ariko ukabona arabyishimye pepepe abantu basigaye bamubigogwe babahande bajye bamamagara warakoze gutuma iwacu bamenyekana namugitondo arubabyutse anyandikira ngo ari hano kure arambwira ati ariko byibura nsigaye mbyuka nkajya kuri page yawe nkamenya amakuru y'iwacu nsigaye mvuga iwacu hari uwuherutse kumbwira we ngo asigaye avuga iwabo avuga ko avuka mu bigugwe kera baramubazaga ngo bigugaherereze uyu munsi sikaye vuga bagatambwa ahubwo se uzatujyanayo ryari
yego
ya
nuko reka twakire Idrissa ikaze kujuga Amerika
nakoze cyane munyamakuru mirere yandi Kigali mu Rwanda
Kigali zirakamwa
zirakamwa cyane
nk'izo mu bigogwe
yego no kuvuga mbaze kugushimira nyine mu kumego watuzanira uyu munsi iby'agaciro cyane
yego
ni inama namuhaga ni byiza cyane ahubwo nisabira urundi rubyiruko nyine gukura mwuko mu mifuko batitaye ku kazi ako ariko kose ni ukuvuga n'uwo muvandimwe nyine ndashima igitekerezo yagize ahubwo nisabira ko na leta yamufasha ikadushakira n'abandi bana bafite impano imeze n'iyo ngiyo kubera ngo impano nyinshi zirahari ahubwo babura ahantu bazimurikira abavandimwe bandi baba bazikiriye ni ukuvuga ngo urubyiruko rwo kwita ku kazi atari ko kose kamuteza imbere kandi kagateza n'igihugu imbere kandi kakongera kagateza na Afurika yacu imbere nsabira urubyiruko rwose aho ruherereye yaba bwo mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika kubera Afurika yacu izatera imbere hejuru yacu twebwe urubyiruko ni ngombwa twebwe urubyiruko tugombe kudukore cyane turebera ku bakuru bakuru bacu kuri batubajirije ku babyeyi bacu impano bari bafite tukazikurikiza kubera ngo umuco wacu ni mwiza cyane kandi dufitiye akamaro cyane tutitaye ya mico yo handi kuvuga ngo igicuru cy'i Buraya imico ivuye muri za Amerika n'ahandi hose ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika tunoze urukundo rwacu tunoze imyumvire yacu tunoze amasomo yose twiga kandi nisabira urubyiruko rwose kwitabira inzira y'ishuri ni nziza cyane ituma umuntu afunguka mu mutwe
urakoze cyane Idrissa
nisabira ngo atugire inama yose aze ikagera kugira ngo urubyiruko rubashe kuzamuka rugere ku ntego yihaye
urakoze cyane
kandi nisabira ngo ashaka abaterankunga benshi umuntu witeje imbere yabisaba ngo azamuke yiteje imbere
urakoze cyane urakoze
noneho abagitsina gore n'urubyiruko rw'igitsina gore arutoze nyine
turagusezeye
bagore kiri mu mucyo
urakoze cyane Idrissa ugira umunsi
mwiza
bamudukure ko ku murongo wa telefone turumva adashaka kuyumva ko ego ngo inama ubwira abakiri bato ni yahega
nibakunda iwabo kuko iwanyu nta hantu haruta iwanyu cyandi cyo uzakorera iwanyu cyose ntugishyira mu mutima kizagufasha icya kabiri nyine nk'uko uriya mugabo yavuze baharanire kwiga cyane cyane abato barumuna bacu iyo wize nyine ubona shanse nyinshi mu buzima rimwe na rimwe utarize utari kubona niba ari ahantu bari gutumire bisaba kuvuga icyongereza ugomba kuba ukizi niba ari aho byari gusabe kwandika ubutumwa bisaba nyine kuba warize cya kabiri bakuramo amaboko mu mufuka wumve ko utasuzugura akazi ka ariko kose cyangwa ngo mugenzi wawe nubona akora ibintu ngo umubwire atari ibyo ntabwo biri smart ubwo ibintu biri smart ntabwo ariko wakundi kera twabonaga umuntu abyutse yambaye karuvati ngo nibyo biri smart ngo ubwo umuntu niwe ukomeye ubungubu rwose ushobora kuba smart kandi babona ibintu byawe bisanzwe wenda wiragirira ihene wenda uworora inkoko wenda uri umuhinzi bintu byitwa kubisuzugura n'umuvumvu ushobora no kumuvumvu kandi warize kandi kera twabonaga abavumva ari abasaza batize babakene ariko uyu munsi wabikora byose ubiri upfa kubikora mu buryo buri smart nawe nyine ukavuga ngo certified umuvumvu uri w'umusirimu so urubyiruko ntusuzugura akazi kandi ntagira ikintu wita ko giciriritse mu gihe ugikora wabona ari cyo kimumariye nawe ushobora kubikora bikaguteza imbere
ego uravuze ni ikintu gice kinza muravuze impene ni n'inkoko kwere iki nka gusa kamen canke ziri
ni nka ngiye ntanka nta hene ngira ariko ariko mfite intama ikindi inkoko nazo narazigiraga nyuma siza kungora kuzigira ariko nkunda inkoko buriya izo nari mfite nzihagara umuna kanje gato yakiga muri primaire ihene zo naraziragiye nazo kera ndi muto naragiraga ihene ubundi zikanyirukanze ku musozi buri ihene ahantu zibera mbi urayiragira ntabwo ushobora kurishiriza
hamwe ntizitekereza nka mutesi
wawe ihene urakwirukanze mu musozi wose so ushobora guhitamo icyo ushoboye ukagikora
izo ntama nazo ziha amazina nka za Pamela na za Mutesi
ntabwo ndazita amazina ariko mu minsi mike zisaba zabyaye nzita amazina ubundi bihita inka yabyaye
bahita inka hanyuma yaravuze akantu Idrissa ngo ngo leta igufashe ibyo bintu bikora ku mafaranga yawe canke leta iragushigikira
leta yaranshigikiye mu butaka
bungana gute
ntabwo ndi butangaze ariko nyine yampaye ahantu gukorera pe
niho usanze ukorera ubonye
n'ubu niho nkorera
yego
ye niho abantu basura baranahazi ikindi cya kabiri leta ima platform ikakwemvita mu nama zikomeye ikaguhuza n'abantu so njye numva ibyo ngibyo binyuze asigaye nanjye ngapushinga mu buryo bwanjye ngakomeza guhatana igihe kizagera ntihagire izindi opportunity babona zindeba bashobora kuzampuzana nabyo ubundi yes
umuntu rero yovuga ko aho ukorera ubu mugambi wawe hariya mu bigogwe ni nk'icyo twakwita sosiyete yuzuye hari ibiro winjiramo
hari imisozi tujyamo ya nayo mu ifamu yacu n'ubundi uretse ko iwanjye aho tujya ntabwo ariho hakurura abantu imisozi muri rusange ni ikurura abantu
imisozi muri rusange
ni ukuvuga ngo landscape
yego
y'umubigogwe ni ikurura abantu ntabwo ngiye nkuvuga ngo duhitire mu kiraro kiringa ngo tugusobanurire iby'inka ubanza kureba iriya misozi niba yakuzanye kwanza kuyiregeramo ukayifotorezamo ugahumeka umuyaga wawo
abafotora ni gwawe canke barifotoza ufite n'abantu na ekipe
biterwa na bwe wowe yuje ukavuga ngiye mfite iPhone 14 ntabwo nkeneye kamera yawe nta kibazo iyo uje ukeneye umukameramani twebwe tubishyira ku ruhande tukabigucajinga tukagufotora turayifite dufite YouTube channel ibere rya bigogwe abantu bajyaho bagasubscribinga then iyo hageze nanone reba video z'abashyitsi bacu abemeye ko tubafata nuvuga ngo tugufata video wabishatse
birasaba iki rero iyo umaze kuhashika muvuye muri iyo misozi utubereka iby'inka iyo uvuga ngo wavuze ngo urababwira ibijyanye n'inka ubabwira iki
ku nuvuga ngo tubabwira nka story ubundi tugira party y'amagambo storytelling tukagira na party ya y'ibikorwa ibikorwa ni nabyo byinshi kuruta amagambo ariko ku byo tubabwira icyambere tubabwira isano riri hagati y'abanyarwanda n'inka kuki abanyarwanda ubundi dukunda inka kurusha ibindi bihugu
ni kubera
iki ari umurage wacu ibyo bintu byose tubiganiriza abashyitsi aba bana tukabwira kuki umuntu wo mu bigogwe cyangwa umunyarwanda agukunze aguha inka inka ni urukundo ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cy'ubukire ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cyo kubabarira ku banyarwanda buriya iyo ukera umunyarwanda aguhe mu kiraro agahicaga ikiru cy'inka kiri sinzi ukuntu bakita mu kirundi ariko ikiru ikiru ni kumwe ni nko kwica inzoga so kera kugira ngo nehamukiye Diane kugira musembe baze zivuye ku mutima
ndamuhaye
kuko abanyarwanda dukwa inka n'abanyakigali batazigira amafaranga yabo bayabara mu nka abapasiteri b'abanyarwanda biyita abashumba kandi nta nka baragiye ako baba Kristo babwiye ngo muri nka bagutuka kandi pasiteri avuga ni umushumba none se wumva ari iki umushumba aragira abantu ko aragira inka muri inka so kuki rero ibyo bintu tugomba turi proud nukubera ko nyina u Rwanda n'inka ni bimwe ntabwo nzi u Rwanda rudafite nk'uko rwaba rumeze ya mpamvu dufite gahunda agira inka ntiyagira irindi tungo tuvanga gira ihene ntabwo ari kandi batabikora ubwo nuko twebwe inka tuzi icyo ivuza bihawe mu Nyarwanda
hama rero umuntu aje nka Diane canke wundi wose atigeze akama atigeze agira iki akana gatonya kavayo kabimenye bigafata umwanya ungana gute bifata umwanya ungana gute
ntabwo ari munini ngiye nkwereka ukuntu kama uburyo uhava ukamya amata guhagije ntabwo wahita ukama nka Ngabo ariko amata guhagije wakama uretse ko nanone aga arigya bari mu bitoko kwa kubera imunatazuka ama West tangira gomba gukama amata kaza konje kandi abandi bakamashyushye
hari ukuntu ukama kaza akonje yandi akanye ayanda kaza shusha
urya guhumuza yawe yakonje kubera uragamagwa ku bitano ku ruhande mu gihe genga bo nkama akaza ifuro ari da rya omo urabibona ni bya abantu banakunda turyita bigubwe cappuccino
murabashumba basirimu gose
cyane sabashumba bazi cappuccino urumva ko turi abasirimu so iyo dugukamira twebwe nyine ugomba kubona riri afuro ku buryo uri nkuko avuga wow hari abantu bakunda ari amata atutari twayateka mu bigo bino nyine banywa ari amata atutari twayateka ukavuga ngo ndi safe kubera ko inka zacu nta kindi kintu tuziha zirarisha gusa abantu rero bakunda amata yo kubera ko abana humura neza yandi mata mu Kigali ntabwo humura n'ahandi mu migi no Bujumbura ntabwo humura twegara humura
urumva uvuze ngo bigogwe cappuccino hakataba iki hariho na mufite ubwoko bwinshi bw'amata ariho bigogwe cappuccino
amata ya cappuccino tuguha inshyushyu isanzwe nyine amene atetse twebwe niyo twita inshyushyu tukaguha atetse tukaguha konje ushaka ivuga turatumenyesha mbere tukagiguterekera ushobora kunywa amata yitwa mirire ushobora kugwa mu bigogo bavugana n'umwizo dushaka guha amata y'umubanji mu bigogo tuyita amata yaraye nyine ni so umubanji ni amata yaraye mu bigogo bawita umurazo so taguha ushobora kuvuga ati nshaka umuhondo ushobora kuvuga ngo nshaka amata y'amasitu ushobora kutubwira amata ushaka yose
aho rero ubushumba bugeze mu gihugu cy'u Rwanda tuvuze ubwo bw'ubusirimu n'iki uribona gute mu myaka iri imbere nka wewe n'uwo mwuga wawe n'umwuga utamenyerewe batahuze bafata nk'umwuga ariko urumva n'umwuga kuba ukora ukababesha uribona gute ubona gute uwo mwuga mu myaka iri imbere na cyane cyane mu bakiri bato
nge nibona nka mu gihe kiri imbere bigogwiza barabagacika ubukerarugendo mu Rwanda karibwa cyane gasurwa cyane nibona hazabari amahoteli yabazanywe n'abikorera yabazanywe na leta yabazanywe na Ngabo ariko nziko bizabihari abantu baza buri munsi ibere rya bigogwe baryurira n'imigozi n'ubu barabikora nubwo bitari cyane so nibona ko mu myaka iri imbere bigogwiza biri kuri map y'ubukerarugendo byibura mu duce nka dutanu cyangwa dutatu dusurwa mu Rwanda naho mbona bigogwe nanjye nkazaba ndi nkiri umushumba mukuru ngiye nta kindi kintu nzaba nkora n'ubundi nzaba ndi umushumba ku bakiri batoya bo mu bikogwe cyane cyane nibabanze biga imbere yo kujya mu ubanze wige ujyamo nka muri vacances ariko ubanze wige ejo cyangwa ejo bundi nuhagaruka kuba umushumba uzabizi ko uje kuragira ariko ukora ibyo wize bikwinjiriza pana kujya ku kuba mu nka nta kindi kintu wakora ya
urafatikanya mbega n'indi mirimo iby'ubushumba canke
ndi umushumba gusa
byonyine
ibyo bintunze
ukongera ko ku musirimu konye
yes
yego nuko rero tugushimire cyane ko washoboye kuza muri isanga y'uno munsi ndakeka twari tumaze kukwakira ariko ko washitse muri studio kugira ngo n'abakunzi bacu bakubone byaturyoheye kukwakira muri studio z'ijwi rya Amerika ejo niwagaruka mu bitandukanye imiryango iruguru uzoze utubwire ibyo uzoba uri kurakora muri hariya mu bigogo
murakoze cyane nanjye nishimiye ubutumire bwanyu abantu benshi kuri social media bambaye congratulation kubera nageze hano ndishimye cyane tsuje abantu bose badukurikiye abantu bose bakunda bigogwe abadusuye n'abazaza kudusura ubutaha murakoze cyane ndabakunda cyane nsuje n'inka zacu
ngira ziriko ziratwumviriza aho ziri nzoza ndawe akogaka uzoba wise Diane rero
ntagaka kabaho nini
inka umbabarire nzoza kurabi yo nkuzoba wise Diane
sa merci nzuje Pamela
nuko yari Alex Ngabo karegeye bamutazira ibere rya bigogwe canke umushumba w'umusirimu ikiganiro twakoranye kigarukiye ngaha. Mwakoze kudukurikira bari kuri Facebook, yakoze Nadia Taha na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Habtamu, yatumye amasanamu yacu abashikiraho muri ahanje. Turongera mu biganiro bindi bitandukanye. Mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu, tubifurize kuronka inka.
Sibyo? Yego, murakoze cyane. Amata bahame cyane cyane.
Murakoze.